just words that you say. Rachel and Leah. These are last words that you say. Masiku si ya kumayose, it was just a usual day. Mwamene tinkali na lyose, you don't know what's on your way. Amama eni uja, kalapansi ni kuje. Bantu si banzako, family ndiye yako. Mulungu pasokolo, mwana wangu uko kumvwa.
Namba lero na uka mama palie mutima uwa. Katilinga weze tawe kuweza tawe kupwela shua. Katita vigureti mama, katita vigureti mama, katita vigureti mama, katita vigureti mama.
Tawi ya pita mweo kulia mama mwanisiane.
If I knew you were leaving, I would have told you that I love you. Now my heart is just bleeding, I should have told you that I need you.
Banja niza sunga, mulungu pasokolo. Mauni na mfela, pembelo pasokolo.
Mutima uwa, katika uweze tawe kupwela shua. Katita vigureti mama, katita vigureti mama, katita vigureti mama, katita vigureti mama.
These are last words that she says. These are last words that she says. These are last words.